na mkangware body iko na uchovu. Hangover juu ya tabia zangu mbovu. Na jikonsole mini roju. Sherehe lazima kuna kitu neza nshow do. Sato likuwa ni mazishi club flani. Sina memory siyezi kumbuka ni club gani. Bora form iko na tei na crash ndani. Club hopping utadhani bugs bunny. All I remember ni ati ilikuwa ni lead plus. Bia ligi ndogo kwangu yo ni litmus. Aftermath ni miku blake mi mlevi. And mama told me that only God can save me. Nkoka flow bado na jiri collect. Honestly mi sipendi kujipata kwa imes. But this the only way mi utuliza mawazo. Ataka izi tabia zini wachadani ya travel.
Kimeza glasi mbili mbili mpasho. Siku mewaka kama vibiri titano. Aibu ya celeb ni content like busy bundles. Rada
na feel ivi ivi bado. Knees weak niko dizzy dizzy bado. That's when I notice siko kwangu vile nilidhani. Here we go again, apa Johnny wapi kwani. Na confirm kani ko solo. Apa nilifika vipi kwani nani nilifollow. Try to find my phone ina kani lipoteza. All I can see ni unga flani imeja kwa meza. Niko kwa flow bado na jiri collect. Honestly mi sipendi kujipata kwa imes. But this the only way mi utuliza mawazo. Ataka izi tabia zini wachanda ya travel.
Nayo nzito nko tempted kwanza kukunywa bahari ndani ya chupo kizamo na yumba yumba maskani mtani na kambia majama flana na pupa. Pia pressure ya pombe juu pesa plenty kwa pori. Presence yangu kwa bukla mnapewa povu wadi morning. Simo zimepigwa 40 na lenga na jua ningori. Bazenga sinanga worry mapema ntasema sorry very fast neka simo flight mode. Mwili ko hapa kili different time zone. Kusiririko neza dhani by force. This the life I chose. Osi wali diagnose mimi. Oh my god.
Jehovah ninaomba uweze kunipusha na pressure.